SBS Radio.
Gobolkaani in aw suubisid maamul xor ah oo dadku ay soo doortaan. Waxa ku dhiman waa hal sano iyo lix bilood iyo maalmo haddii aad waqtiga lagu doorto marka ka soo wareegto. Muddadaasi waa muddo ku filan haddii waqtigaaga aad gelisid, juhdigaaga aad gelisid in gobolkaani Banaadir uu yeesho maamul dadku ay soo doortaan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.